Kote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Ngoma kongoma ni kopokopo, leo ndani tokesha popo, wote sambazia kokomoko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Sasa twende kisambu gile sambamba, hapo vipi inabamba, kino gile inatamba, basi chani kamusamba, wataweza kweli kushindana nasi, hata wakiungana matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala.
Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, Lishimo medema,
Amefosi bifu mseleleko,
Tumemkwepa.
Amebaki masona neko, Kisha kuwashe, cheza kama monkey, kunjo kidengi dengi. Tumewachaba, akishomoki, kimewa nasa, wana tapa tapa.
Chise kanobwa tena, 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 chise kanobwa tena.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Zuka ukipanda na ile shate na vua, zuka ukipanda na ile bukta na vua, jamani na vua, mama na vua, mwazenu na vua.
Kasi
na piga yope,
uwezi.
Ona piga yope,
uwezi.
Iyobo na piga yope,
uwezi.
Ina piga yope,
uwezi.
Kale na piga yope,
uwezi.
Mina piga yope,
uwezi.
Momo na piga yope,
uwezi.
Fumwe na piga yope,